bombocla. Con the boy call me number one.
Kimamba on the beat.
That nigga send my ex, he one enjoy. That nigga send my anapatara. Even that nigga send my ex, he one enjoy. And that nigga send my anapatara. Niki mona na lewa, na mwelewa, na jona kachelewa, ejigo. Rapado ajepewa, viuna livyo pewa, na jona kachelewa, ejigo. Na nigga semba exi wangwana enjoy, na nigga semba anapatara. Ibi na nigga semba exi wangwana enjoy. Ibiza Miami bari, ajapele kwa Tanzanzibari. Apo kizimkazi ya kainjoi, no bajeti Dubai ya Togoi. Anasikitisha, ex, kama Ebel and Chapolini. Anajipitisha, ex, amekosa kumweka mbili. Nikimona nalewa, na mwelewa, rajona kachelewa, ejigo. Rapado ajepewa, viuna livyo pewa, rajona kachelewa, ejigo. Semba exi wangu ana enjoy. Na nigga semba anapatara. Even na nigga semba exi wangu ana enjoy. Na nigga semba anapatara. Never. Kutiva na mako, twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chula. Na mako, twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chula. Kativa na mako, twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chula. Na mako, twende kwa lido kula. Mambo kula. It's con the boy call me number one. Bare sahi, kone nisko wa. Yeah, sikuma.